ucelile, uJesu isizathu sokuthi angangithandi. Amuche la kunke kunke nga ebasalwane ngihlalile phansi mina ngimtshelile uba amchazela zonke izinkinga za le sebezingenza ukuthangani thandi mina ngamuje la kunke kunke nga uthe maye ngiphendula wathaka sose amshiya mdalileyo ngathi baba noma ngihluleka ukuphila ubungcwele wathi kulungile angisose mina ngamshiye ngimdali leyo ngithe nkulunkulu le ndlela iyatlimas wathi kulungile angisose ngamshiye ngimdali leyo akasoze akasoze amshiya wosa kuye noma unjalo uyazi ubaba uyazi usibaba bayeka abantu bakwahlulele wosa kuye noma unjalo uyabona macala akho wosa noma sibomfu sinjalo Smagadu yahlanzi zono zezwe Khuluma ngendoda yempi mina uJesu lo Wehlukile lona Khuluma ngaloyo ayekhona umhlaba ungakabi bikho mina Bayeke bonke lababanye abakhona uJesu lona akalahlani akasoze wosa kuye sibomfu sinjalo wosa kuye akasoze yebo uthe swini lakhe uyahlanza sibe mhlophe ngaphezu komoya wasathethi ndaba noma sibomfu kanjani Jesu akasoze amshiya mdalile shamaya akasoze amshiya just worship the Lord. Ozaguye no masibofu yamazi ngimbonile kimi ufikile kimi wathi woza sethindaba yazi zibomvu izono zakho zohlanza zibe mhlophe ngaphezu koboya bemfu yeyuke wama nami emini waba insika yefu ebusuku waba insika yomlilo ngathi mhambe esigodini sethunzi lokufa wama nami ubaba wama nami usimakade yama nami indoda yefu wama nami usimo wama nami kutame yama nami ndoda yama nami ndoda yama nami ubaba. Aibo aibo bayeke bakulahle bayeke bakudele bayeke bakudele bayeke omakhelwane babukise ngawe bayeke bakubeka amacala uJesu uyabona uJesu uyabona uJesu uyabona uJesu uyabona ndoda yempi yabona ikutame iyabona yena wenzile izulu nomhlaba uyabona wasindisa abantu bakhe yena wabanikeza amandla negunya lokuthi uma bekholwa uye balinqobile izwe balinqobile izwe. Can we call for the last time? Aibo agaso. We thank you, Jesus. Father, we bless your holy name. Kulunkulu buyisa zonke izindenziwe isikhonyane. Baba buyisa konke. Baba buyisa konke. We bless your name, Jesus. Oh Lord. Agaso. Sure.